Yesu yibaziwe bana ba Katonda.
Praise Jesus, children of God.
Musibye mutya kugira mukama wafe Yesu.
How have you been in the name of the Lord Jesus?
Obulamu mutya.
And how is your lives?
Katukubire Katonda engali z'abantu.
Let's give God a mighty hand of love.
Mutumwebaza.
And we thank him.
Olwabakulu baffe.
And our teacher.
Baatuwadde leero.
Let our children ask to pray.
Tusuubira kwonna tubasabiddeko.
Take all of us and grateful over them. Bible says in Ecclesiastes, rejoice with those who rejoice.
Yes,
praise Jesus so much.
It
requires of us rejoice with them. We say that we get such sorrow full of those who
rejoice.
It's not a time of sorrow. It's for rejoicing with those who rejoice.
Yes, you was
praise Jesus so much.
I'm
by name and voice.
Ronald Hope Witness.
Apostle Ronald Hope Witness. Together with Pastor Bosa. We love you all. In the name of the Lord Jesus. We based in the new generation with the full knowledge of God and His glory. And that is this ministry. God has committed it the work of bringing the full knowledge of God and His glory and to fulfill the call which is upon the nation
Uganda,
which is upon you Uganda. In that is the occasion of today. Praise Jesus so much. I remember there is a wedding feast to happen in heaven. And our Lord Jesus is waiting for us. And we are His brides. A holy church. Is this not that?
So,
this occasion we do right now.
Practice makes
we
perfect.
We are rehearsing to perfect.
Yes, we
praise Jesus. When you say bride,
you
Jesus finds you how?
And
to the wedding feast in heaven. And the husband he went prepared our places.
N'atuweereza ebyambalo
n'atugamba
mwambalo okuyita mu kigambo
kyange
mutukule engoye zammwe nga tezirina bbala newankubadde olufuniro
asooka
nyimiriza abagole
abagole
katubakubira akalulu bayimirireko Eddie.
You make her sit down. You will sit yourself, you are a man.
The
others are standing. This is a flower. Wait a little. You know the way they handle flower? The flower is beautiful.
Just
handle touch it like that, the flowers get off. And it ages. And when it ages, it's not nice. You begin to show us what you'll do.
Aha, 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 aha,
aha,
aha. Next man.
Now the next man.
Sorry, Natsum.
You forgive us.
Best
we no more have best men.
Kuvanga best man.
For the best man.
This
Eddie. Teacher Eddie.
Yeah, you wanted to ask
the best chosen out.
Who
argues over that? You mean?
On Aizo Kuba best man.
This one be the best man.
Ori, Yaron's a fake man.
The other, if he was a fake man.
No, we
accept preparation of the world.
Tukanye.
Now let's agree.
Ani best man.
Who is the best man?
Abagamba Eddie. Hallelujah! Jesus! Best man.
Who is the best man?
When I'm taking one, say me.
Will you put down your hands?
Wama Devora.
Devora.
Best man,
who is your best man?
Hallelujah! That's the next man.
Now the next man.
Tutuli is the best man.
You make the best man.
Oh, yonaya alimukuba jatotia.
It is on the way coming.
Tetufatu mita next man.
That's why we call him the next man.
Mpora, best man, mpora, mpora. Kale, tula, tula. Banange, kwebaza Katonda atuwa musana.
We thank God who gives us light.
Banayite muddamu okuyita abaami b'abantu be balonze abasinga
ne
muddira muwerekedde mbu ye
best
man mujje ekizikiza mu kuteesa kwa
Katonda
Katonda n'ayogera
mu
lubereberye esula eyokubiri 18 n'amukolera omubeezi amukola ki kakati ate gwe ngoleeta best man byamusaanira obadde otya omanye ekyaddiira Katonda yakolayo embuzi n'enkoko n'ebinyonyi n'abireeta nasiŋŋana mumubeezi
amusaanira
we yamulaba n'agamba
kubanga
omusajja baamwebasaamu
katonaomanyi
kikwetagisa okuloota olaba omukazi omutuufu obufunamu kukwolesebwa kw'ekigambo kya
Katonda
adamu baamwebasaamu
atwale
akadde yeetegereze kuba genda okumukolera yali mukolesebwa nga bw'alaba
okukama obumba gye
nkubumbira omubeezi
that I'm molding a helper for you.
Agamba zzukuka
abamutadde
awo n'agamba luno lwe lubirizi lwange eggumba ly'omugumba lyange ennyama y'ennyama yange Katonda n'agamba omaze okubyogera n'olayira 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 tewabangawo abagattuula haleluya olowooza nno
naabuulidde
tubadde mu nyanjula
mukama
gakuwa omukisa tugenda kukozesa eddakiika
30
mubeeko bye tusoma
nsuubira
watandise nadde ofuna
omusana
tewatandise dde ofuna omusana omusana gwofunye kawasa ye best man ogwogumu ogwokubiri omusajja kimwetagisa okugumingiriza n'okwebakamu n'ayolesebwa mukama omukyala gwanaawasa
mugwanira
ekyo nakyo tonakifuna
omanyi
baaleeta ababeezi
abo
enkoko ate nno adamu ye
yabituumaenonkoko
akati ne bagamba naye mu byonna mubeezi taliimu amusana wadde ne bano baali babeezi embuzi enkoko ebinyonyi n'ebirala omanyi namwe musobya kati mwaddira bakwano kwegamba katugambe ababeezi abalala ate n'obayita akusaanira
n'otomera
kubanga wamuyitanga musoma
sweetheart
ago mannya gankoko kubanga n'oli bamuleetera labako bwe baamuleetera ababeezi mwalimu enkoko n'ebinyonyi byonna n'abituuma amannya ekyokutuuma omuntu erinnya tekikakasa nti yasinga siweewaawo olowooza no saaviisi tenatera okugwa tusabire abagole
baffe
munansonyiwa tuteekeddwa kuba mu lugendo lw'eggulu naye lwerumu
lwerono
kubanga kutuukiriza
butuukirisobole
osikira obwakabaka
bwenaye
nkulabuddemu ekintu
kimu
weegendereze ababeezi b'olina naye asi be bakusaanira tunula weegendereze olabe omubeezi akola kubanga adamu baamuleetera embuzi n'enkoko byonna nga birungi ate nno ye yabituuma
amannya
omanyi mutuuma amannya
eyo
daalingi
ati
kamondo
potato
kakati ne muteekako
n'ag'obulimba
omusana omubereberye gy'oli wali ogulabye nako
ndikwagala
paka ennyanja lwerikalirawekalira
enja
yesu yebazinaye mu byonna akasa ngaofuna omubeezi
akusaanira
akalowooza akalala akalungi mwabatudde mu kanisa nga mulinda mukama
abaleetetemwerabira
twanyiza mukama olunaku
lumu
bw'amala otulowooleza mu lubereberye n'atuleetera omubeezi oba n'aleetera adamu omubeezi n'amala n'amuwa
n'ekiragirotokwata
ku muti guno
ne guli
wabula giriryao
Now the problem. This
Eve.
She moved alone. And she met with Satan. Is it not that?
And
Satan tempted her. And she cast aside the command.
And
she brought the man to that. There a command came. Where are you coming from? Woman, where are you coming from? Did you ever know?
Why
your wife moves out to ask her where she's coming from?
But
when we were in the garden,
Eve went,
she met with Lucifer.
From
then,
when
she goes, delays, you ask her where you're coming from. If she goes, you ask her where you're going. How many days I used to spend there?
Yes, she was.
Praise Jesus.
I'm going to
spend like this day.
Okay, cut again. Let
but don't move elsewhere.
Last time,
move elsewhere. To the tree they refused us.
And
God released the command. Now, the desire of a woman will be to a man.
That
they don't decide their own all things. Is it written? Genesis 3, from verse
14
to down. Now listen, what followed? As we are there,
Adam
and Eve have sinned, and they hide in the garden.
God
calls them.
Adam!
Adam!
Eve
says,
Adam,
you answer.
Eve,
you answer. Adam, answer, you are the man. You too answer. That's in Isaiah.
He said,
when I called, no one answered. Now listen. After he finished, he answered Adam. Yes. My father. Where are you? I'm hidden here.
For
I'm naked. Who told you you are naked? Did you eat of the tree that refused you? The woman you gave me. You brought was the issue or he ate of the tree. Now listen. We bounced back the case to God. We told him, you are the one with the problem. How dare you keep
the woman?
Did she make me break your commands? What's wrong with you also? The snake. God, it's you created it. Everything, it's your case back to you.
One way, what by Isaiah
53.
The current
our sins, for we bounced them back to him. And he came
there.
Who was not yet God born again? You marrying or you get married? Were you born or not born?
Yes, he was.
Praise Jesus. That case is upon
you.
Now the other. Right from then.
As
we bounce the case back to God.
I'm
not going to plan for man again. Then begin to ask from me this time. Remember, we used to ask from God. And he plans for us all the best things. Right from then, the word began always pray. And they told the man, you
send
a woman to marry and then gain favor from God. And
they
told him, now see
yourself,
after come inquire from me. I tell you whether she is the one. Now you keep sitting in the
synagogue,
that God is going to bring them to you.
That's where
you're from. The pastors gave you those who are not
supposed to be.
He sees a rich man
as a state.
He wants money from
them.
If the sister gives that man, now open your eyes well. And you, the girl said, God didn't give us a chance to see ourselves. God is a very just
person.
Did he blind your eyes to refuse to sing?
Yes, he was.
Praise
Jesus.
You forgive me.
omukolo ogunsanyusiza yesu yebazibwe
katusomewo
mudakiika nga ziizo
ntonotono
abooluganda bano
owooluganda
omusomesa edi n'owooluganda
debora
tugenda kuba tubasabira mukisa abaagala okuwulira ku bigambo ebyo bye muwulidde
bisoose
twasoma family entukuvu eya Katonda.
We studied the holy family of God.
N'obufumbo obutukuvu.
And the holy marriage.
Mwe muli ebigambo ebyo.
It are those words.
Saba busabi DVD.
You ask for that DVD.
Bajja kukusalira.
They will make it for you.
Era olinda akatabo kana atera okufuluma.
Wait for the book is about to come out.
Kajja kubuulira ebyama.
It will tell you secrets.
Ebikwatagana ne family entukuvu.
The holy family.
N'obufumbo obutukuvu.
And the holy marriage.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Nayenga.
But.
Katusomeko katono ku bufumbo obutukuvu.
Katono nnyo. Read of the holy marriage.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Katono nnyo bwekati.
Very brief.
Nakali mu amagezi mangi.
And is much wisdom in it.
Katugenda okuwa abooluganda bano okusabira omukisa kitaffe.
Pray a blessing to the Father.
Bayibuli yegamba mu lubereberye.
Bible says in Genesis.
Esura eya 2 mwenya.
Genesis 24.
Onyolo olwekaga.
From verse 60.
Atugamba bwati mukama.
He tells us this God.
Tubikwatagana n'abayingira obufumbo.
Concerning those entering marriage.
Luberebere esura eya 2 mwenya n'olunyiriri olw'enkaaga.
Genesis 24 verse 60.
Ne basabira Lebeka omukisa. Ne bamugamba nti mwannyinaffe beeranga nnyina w'abantu obukumi enkumi n'ezzadde lyo liryenga omulyango gwabo ababakyawa. Olunyiriri olw'enkaaga mwemu. Lebeka n'agolokoka n'abazaana be ne baagala ne beebagala ku ŋŋamira. Ne bagenda n'omusajja omuddu n'atwala Lebeka ne yeegendera.
Yesu yebazibwe.
Bwe baamala okubasabira omukisa ne baleeta eŋŋamira
yaabwe.
Simanyi mwazze nayo
owange
ate ebintu
wabivuddeko
mwazze n'eŋŋamira
anti
mukama abawe omukisa mugende. Akagundi kali wakwogeza. Awo ne basabira Lebeka omukisa.
Ne
bamugamba obeere maama w'abangi. Ezzadiro liwangule ng'abalabe be baalyo. Ofune obugagga bungi. Kamba buuza ekibuuzo. Muwuliddemu awo ne bagamba Lebeka. Obeerengawo mu kufa. Mu bulwadde. Obiwuliddeko. Kyomuva mubeera balwadde mu famire
temukoowakulwala
kubanga mwe muwesibako ebikoligo by'okulwala mu bwavu akati omulina okugaggawalamu ate ne mwavuwalamu kubanga mwe mwabirayira mu bwavu ne mu bugagga mu kufiirwa ne mu bulamu mulina okufiirwafiirwanga ng'abamu bazaala babeerawo ng'abalala bwe bafa mmwe mubirayira ate bamumala ne mujja mu kanisa batukutuleko ekikoli ng'ako nga kyesiba. Yesu yebazibwe. Agambye ne basabira Lebeka omukisa olabireko nti ne bamusabirako ekikolimo waluganda walayira
ogamba onankwatakana speaking the cameraman.
Yes, he was
praise Jesus.
Kakati waliwo ebintu
now there are things
ebikunukidde
which have gone astray
nga byava mu ddiini ne mubireeta mu bulokozi
and they came from religion they entered in salvation
ate namwe abali mu ddiini temumanyi byatandika
you treat religion you don't know where they began from
ne mwekolimira amaka gonna gonna
you cast your homes all your life
naye
but
nga tugenda osabira abooluganda bano
ekisooka
mu byonna
obufumbo
busibwemu ekitiibwa abantu
bonna
atusome ku bufumbo obutukuvu katono
era
nga bwetti bwe tutandise
obufumbo
busibwemu ekitiibwa abantu bonna yesu yebazibwe
nnyo
atugamba Ebulaniya 13 onyolokona
verse 4
ayogedde bwati naffe
spoken this to us
Abaebulaniya esula ey'13 n'olunyiriri olw'okuna
Hebrews 13 from verse 4
okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna.
Yesu yebazibwe. Praise Jesus.
Okufumbiriganwa
marriage
kwa kitiibwa
is very honorable
eri abantu bonna
and to all people
ani yafulumya ekiragiro kino
who released this command It's the living God.
Who
is the one who first honored it. In Genesis chapter 2, verses 18 and 22. When he says, it's not good for man to be alone. I'll make him a suitable helper. That's God. He made a helper for man. Then he joined them that they become one flesh.
Yes, he was
praise Jesus.
Yeah.
And he said, these two, no one should separate them. But still, in the ministry, he speaks like this. Let's finish this verse.
Abebulaniye sura ye 13 n'olunyiriri olwokuna.
Hebrews 13 verses 4.
Nti okufumbiriganwa kwa kitiibwa eri bonna n'ekitanda kirongoofu kubanga abakaba n'abenzi Katonda ali basalira omusango.
Yes, you have
praise Jesus.
Okufumbiriganwa.
Marriage
kwa kitiibwa eri abantu.
Is honorable to all people.
Ekitanda
the marital bed
kitukufu
is pure.
Kubanga mukama
for God
alivunana abakaba
n'abenzi. You will condemn the adulterers and immoral.
Yes, he was
praise Jesus. I request parents
to
honor marriage than physical possessions.
We well,
are we together? For those who force the things, refuse to get married there into immorality. Are we together?
Even
others have refused to marry. They are into immorality.
You
claim my child wait. But you don't know how they sleep. Are we together? The problem which is in the world, not to honor marriage is too much. And the person thinks of a possession more than to think
and
righteousness their children are going to be passing through.
Ask
for many things.
If you
want your child to get married, get one helper. But you left them in the world. They move up and down from each person. For they are looking
for
the person who holds the things you requested for.
In
judge you too, I warn you. Stop. Prophesy what God has not spoken. Prophesy.
People.
Weddings worth billions. And they fail to get the money. And they hang in there committing adultery fornication. I think you enjoy that. But it's a case awaiting you also. The issue is right there. Let me tell you in church,
they've
gotten old, they're waiting for people, they prophesy. Ask them what they are doing. Others, they cooked sauce and they ate it themselves. When I speak that,
I speak women
meeting themselves. Even others using artificial organs. Are we together? And the man, or the boys, they too are out there. They are sucking milk from the cow. I'm not yet gotten old. I know those issues how they happen. Your boys, they are sucking cows. They are cows. When they go outside, they suck it. Because, you know, they know when they get pregnant someone. They don't have it.
But
what they do, they sell themselves sucking milk themselves. I think you understand the language. Another.
Amata.
The milk.
Adirente.
They get the cow. And they tie a
cavera,
they start it pouring in the cavera. Now you are silent. I don't know whether you've understood. Now, the medicine, most of the boys suck the cow so much, yet you put them on metal and they go sick of their breasts.
Amen.
Let me leave that. But brethren, let me honor the old people. The bed
let
to be pure. Let's speak of holiness. When is the marital bed pure? Most of you are looking at this physical ring. And you think clothing it. That's what means you have a holy marriage. The wedding ring is right. Genesis 24. But it's a sign
which
depicts the inner ring. Are we together? This metal, this ring you see,
is
depicting the ring that is done by these people. Are we together? I think when a
horse
is dark and the trees put in, it's got intertwined. Are we together? Now put on a ring like that, and that tree never rots. Spoken a deeper language. That thing done. What depicts the rightful ring? Because you cannot explain to people. I speak with all people in the heavenly language. I think today, when you look at this ring, who is this one? This is Deborah.
Ono yani?
Who is the finger? And you close it.
Yes,
praise Jesus. It's a deep language. I want you to understand it.
Because
what we call
adultery
is not to put off the physical
ring,
it's to put it aside. It's going. And you get
Eddie.
You get him from Deborah. You take him to someone. This devil, get him from
one
take him to another. Even if you'll close the ring. Now, my brethren, in the spiritual
room, you're not
realizing what God has joined
us to bring.
It's deeper than what you think. When you close the
ring,
you held holy marriage.
If you don't hold
the command of God, there is no holy marriage.
Yes,
praise Jesus.
God is
looking at the command.
And we
ask a question. When do are we given righteous things?
Bible
the Bible explains to you. Let the reader read. Romans 10, verses 9. Romans 10, verses 9.
Kubanga boyatula Yesu nga ye mukama nakamwa ko nokiriza mutima ko ntikatonda yamuzukiza mu bafu olirokoka olinyiri ole 10 kubanga omuntu akiriza na mutima okuwebwa obutukirivu
omuntu
a person
akiriza na mutima gwe
live their hearts
okuwebwa obutukirivu
be given righteousness
akati boroza anti empita ye koma obutukirivu
if you think your ring keeps your righteousness
omutima gujja kokoroba
your heart will be with you.
A
person believes in their heart, be given righteousness. But what do they believe? The Bible tells you, Romans 10:17, it explains this.
Romans 10:17. Kale, okukiriza kuva mu kuwulira. No kuwulira mu kigambo kya Katonda.
Bw'oliwulira ekigambo kya Katonda.
When you will hear the word of God,
nokkiriza.
When you believe it,
noweba obutuukirivu.
You're given righteousness.
If you
keep that
word,
don't commit adultery. Don't ignore your helper. And you follow
him,
you will be in the holy marriage. But don't deceive
me
because you've clothed the physical ring and you're moving outside and you still think you're in the holy marriage. A holiness comes from believing. Even faith comes from hearing by the word of God. Speaking of marriage, I can't finish them.
Messages.
Who need it, you will ask for those messages. Which speak of the holy family and the holy marriage.
Yes,
praise Jesus.
In
a way like that, that's why we tell people, they ask his brethren to go. We emphasize them one thing, that the holy marriage, by the commands of God he gave us,
wabula tebukuumibwa
empeta
gyetwambadde
kabonero
akatukuuma okukuumi eri amaaso
g'abantubalyoke
bategeerenga olina ekintu ekyomunda kyewakola n'omuntu omulala era kye bayita obwenzi kwe kulekawo omubeezi wo n'ogenda
n'omulala
si kwe kujjako kino
ekyo
weewaawo
obwenzi
kujja ku mpeta
wabula
singa olisumulula ono nabagambe yaani
ono
Debula ono ye
Eddi
kakati ono Debula
bw'omutwale
mwagala era nnyonnyole
sijja kubinyonnyoomwoyo mutukufu kaaba nnyonnyoleyesu
bw'omutwale n'omukozesa ebintu ebirala eyo owooluganda oyo
Eddi
omanya oli mu bwenzi tokyali mu bufumbo obutukuvu
n'akatono
ani antegedde
kandabe
mikono
ambuzeemu
buuza
nayiba
ajja kukunyonnyola mu
kyama
kubanga tulinamu ab'emyaka
emingi
bakulu baffe ababa abampi yesu yebazibwe naye mu byonna kye nkukuutira muganda
wange
teweerabiranga obufumba obutukuvu bukuumibwa ekiragiro kya
Katonda
bw'obikolanga nga bwe biri
ekyo
kyoŋŋenda
kiteeka
ekyokulala
kye
njagala okusooka okukutegeezeera tulina bamalayika aba famire era famire bw'eba etandika bwe tuyita omukisa gwe tubasabira bamalayika ba
famire
naye bamalayika
aba
bamaze emyaka nga tebabeera mu
famiries
omanyi lwaki
kubanga
abantu tebakyafayo ku kigambo
kyaate
famire ezisinga mulinamu mizimu
gy'abajjajjagibakunaye
twagala kuzza
bamalayika
ba famire ekitukozesa ebintu nga bibiri mu byawandiko
ebyamazima
bamalayika ba famire bakomewo amazima gali bwe
gati
famire bw'etandika olw'okuba
nti
kitaffe yasooka okuba ne famire
y'omukulu
agitumira mamalayika basatu ababaka ku
lulwe
kubanga tulina kitaffe mu ggulu tulina mukama waffe yesu ye nnyina w'obutonde
bwonnakubanga
ye muzabibu ffe ffena tuli matabi twava mu
yesutulinako
jjeera senga
omwoyo
omutukuvu kyebakola bakimanyi batuwa
photocopy
era ne batugamba
mu
kuva essula ya 20 osangamu kitawo n'ennyoko
kye
eyo gye twasoose ne tugenda ne twanjulwa ne tusasula
ebitugwanidde
nga twebaza abazadde abaatuzaalira
omwanaowobuwala
ne tujja okusabirwa omukisa yesu yebazibwe kaakati jjukira ekintu okuzza bamalayika basatu mu nnyumba y'obufumbo obutandika bayibuli egamba mu Bakolinso ekisooka
10:11
Abakolinso ekisooka essuula ey'11 n'olunyiriri lwa 10 kye kiba kigwanira omukazi okubangako akabonero ak'okufugibwa ku mutwe gwe olw'abamalayika
yesu yebazibwe olw'abamalayika abafamire omukazi kimugwanidde okubeerako akabonero
ak'okufugibwa
bayibuli n'esooka etulaga akabonero akasooka mu luberyeberye essuula ya
24
n'ereeta empeta
n'omusajja
nga naye
agirina
yesu yebazibwe
akabonero
ak'okubiri ku mukazi
alina
okukola
ayina okubanga enviri zenyirira.
She must always hold her hair nice.
Talina kweyisayisa nga kavubukavubukatafumbirwanga.
She shouldn't carry on herself like someone unmarried.
Bw'omalayo olubereberye ejja kunyonyola
bulungi.
Bamalayika ba famire basobole okulabirira famire zino. Ab'oluganda mulwaza nnyo. Mulabye ebizibu mu maka gammwe. Olw'ensonga y'abamalayika ba famire obutabeerayo. Kubanga mwerabira obufumbo obutukuvu kye ki? Okwatanga ebiragiro bya Katonda. Nti obutuukirivu bukuweebwa oluvannyuma lw'okukkiriza ekigambo kya Katonda n'okikola nekibeerako ebikolwa ebituukiridde. Yesu yeebazibwe. Olw'ekyo bamalayika ba famire baalemererwa okujja mu famire kubanga bo baliwo okulabirira ekigambo kya Katonda. Somerako tuyite mu bwangu bwa budde bwatugenzeeko. Ne keeki ewola, simanyi ziwola. Teziwola.
They don't get cold.
Supu yali eri ayozeyawo. Supu yali okuwola. Katugire tumusene.
Let's read.
Tusomere Zaburi.
Psalms.
Zaburi 13.
Psalms 103.
19 paka 22.
19-22.
Zaburi esula y'13 n'olunyiriri lw'19.
Psalms 103 from verse 19.
Mukama yanyweza entebe ye mu ggulu n'obwakabaka bwe bufuga byonna. Olunyiriri olw'abiri. Mumwebaze Mukama mwe bamalayika be, mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye.
Yesu yeebazibwe. Bamalayika ba Katonda baliwo okutuukiriza ekigambo kya Katonda. Kati nga bwe tukugambye nti ku lwa bamalayika bali aba famire, mubakolise ekisooka 10:11, omukazi abeerenga akabonero
ak'okufuga.
Bamalayika balyoke babaweereza ewaka.
Waliwo
amateeka agali balansi obulungi.
The laws balanced very well.
Agali mu Efeso esula
y'okutaano. Ephesians 5.
Agafuga amaka.
Those which govern the home.
Buli omusajja ng'aweereddwa agage.
The man's given his laws.
N'omukazi bw'ati.
Even the woman.
Singa tuvaayo ne tubigoberera.
If we come out follow them.
Tugenda kuleeta bamalayika bano mu maka gaffe.
Bring these angels in our homes.
Bamalayika bano abasatu.
Three angels.
Omu abeera wa taata.
One stands for the father.
Amutambulirako yonna gy'alina okugenda.
Wherever he goes,
okumukuma,
to protect him,
okumuyamba,
to help him,
okola plan ennungi ezamaka,
good plans of the home,
ate ne ziyitamu,
and they get successful.
Waliwo malayika,
there's an angel,
abeera ku maama,
he's on the mother,
okumuwa amagezi,
to give her wisdom,
bwe banaakulaakulanya amaka,
how they progress,
bwe banaakuza abaana,
how they raise the children.
Abo bonna twalikwa
abafuga.
Waliyo malayika w'abaana,
angel of the children,
abeera ku baana,
he's on the children.
Bwe bayonoonanga abaloosa ebirooto nga bagudde mu keeri.
Make them dream when they are fallen in hell.
Bwe babba abaloosa abakuba kibooko. Ogenda okulaba waliwo abakuyamba ku baana. Kangubuulire ekitiibwa kiddire Katonda atuyambye n'aleeta omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde. Tunakuza ku baana
abategeerekeka.
Manyi olwaleero mu nnaku zino abaana
b'abasumba. They find their trousers falling down like that. They walk like
praise
that.
Jesus.
They are praying Jesus. They walk like that.
Now
the girls are in there. They are in the church. They are very funny girls.
My father is a pastor.
Hallelujah. They smoked cocaine, meaningless.
Abaana b'abalokole bwe batunuulira leero
ye
ne butayogera ku
balokolemwabali
mu ddiini kiki
eby'abaana
bammwe biri
bitya?
Bamalayika ba famire balina okudda
kuyokuyambibwe.
Omwana bw'alwala bamukujjanjabirako
7
ku buli 10.
Bakulabula nako. They even warn you of it.
Ne bakulosaako omwana agenda kulwala mu wiiki ng'eyo.
Your child is going to get sick.
Nayo oyinza okumusabira essaala bweti.
You can pray a prayer like this.
Obafunayo akakerenda katini weekati omuwe.
This medicine give them.
Naye twali twasigalira awo.
We had remained
there. Kakati wuliriza.
Now listen.
Mu Luberebere 18.
Genesis 18.
Bamalayika bano bajjanga eri Ibulayimu.
Angels came to Abraham.
Ne boogera ne ku bya family.
And they spoke issues of his family.
Njagala kukomekereza.
I want to wind up.
Let's
read Genesis.
The
time is left us.
Genesis 18
from verse 1.
Mukama namulabikira awali emivule gya mamuli. Bwe yali ng'atudde mu mulyango mu ttuntu olunyiri olw'okubiri. Nayimusa amaaso ge n'atunula era laba abasajja basatu nga bayimiridde mu maaso ge. Awo bwe yabalaba n'ava mu mulyango gw'eweema. Nadduka mbiro okubasisinkana.
Yes, he was raised Jesus.
Ibrahimu.
Abraham.
Yalengera ba malaika basatu.
He saw three angels.
Abafamira abamu jalira.
The family who visited him always.
Yes, he was
raised Jesus.
Nadduka nabani.
Is he ready to welcome them?
Tuli not to ekise.
We have to reach a time.
Ne ba malaika abafamira zaffe tubamanyi.
In our family we know them.
Ababira wakawa.
And they are in our homes.
Era nga bwe baddayo mu ggulu basobola
okuddeera
anti tebalina kutulekera balina
tuwekubanga
baagala tuwangula ensi
eno
bayibuli yegamba Ebulaniya
1:14-14
bamalayika
gyemyoyo
gitumibwa
nga
gigenda okuweereza abagenda osikira
obulokozi
si weewaawo
kati
ffe kanisa kyava ku ki ne tutabeera na bamalayika mu famire ne tuyiriba n'emizimu mwadda mukulayira mukufa ne mu bulamu mu bwavu ne mu bugagga olayira otya ebintu
ebirundi
katonda agamba n'abantu ab'ennimi ebbiri
taabaddengamu
era agamba nti asaba ng'abuusabuusa ky'ayagala taamuweera tukisoma nk'omu Yakobo Yesu
yebazibwe Jesus.
Akate ekigambo kiri bwe
kiri. Now the word is like this.
Abasajja bano webajja.
This man came.
Baayogera ku bya family.
Spoke on the issues of family.
Bamalayika basatu.
The three angels.
Bagamba Ibrahim.
They said Abraham.
Tugenda kuwa omwana Sara aliwa.
Giving you a child. Where is Sarah?
Bano osobola n'okwogera nabo.
This is what speak with them.
Bwoba oludde okukuzaala.
If you have taken a lot to give birth.
Wagana ne kiki ekigenda
mu maaso. What's moving on?
Akati malayika w'abaana alabirira.
The age of children watches over what?
Mumpe ku baana wakiri baana
alabirira
naye ekizibu munaye bye twali twabivaako
twabyagala
osobola osaba meseji yaffe eza famire
entukuvu oba
gye tuyita holy family tree n'obufumbo
obutukuvu
ne bakuwa package yonna tuli mu kulondalonda Yesu yebazibwe kati ku kyapa malayika nkomyawo
obudde
ku kyebirayiro ebikubibwa tulabeko mu Bayibuli kubanga Katonda bwe yateekawo obulamu n'okufaanana n'atugamba tubirondewo
bingi
Katonda agamba zisange n'abireeta tebiiremenga kubaawo naye zisanze abireeta wangi ebizibu tebiremenga kubaawo naye Katonda yagamba zisanze abireeta kitegeeza Katonda yakwatadde emizinga gy'emmundu ebyokulwanisa n'alinda aleeta ebizibu oba aleeta ebizibu eri abaana
be
kakati gwe ngodde
eri
nze mukama mbikkiriza
okufa ne
mu bulamu Yesu yebazibwe agamba zisanze abireeta ate gwe byolayira ye abange mwabijjawa byawandiikibwawo omanyi mugenda ne mwekwasa ebya
Ruth
ne mugamba
naye
yalayira mu kufa
biri
byakulayira
katonda
kyoyagala okungamba Naomi yali awasa
Ruth
musomeewo bulungi
read the very well
Naomi yali alayirira Ruth bafumbirugane
to marry Ruth
oba Ruth yali alayirira awase Naomi mwagala kuleeta ano le busy ebyo mu luzungu eby'abakazi n'abakazi
women and women
ebyo era kakati abasiyazi bwe baba balayira we basoma simanyi namwe muli
basiyazi
kizibu
weewaawo
kizibu
Yesu
yebazibwe naye Mukama yagamba kubikwatagana n'omukisa tulonda bibiri oba kimu baani abalondako ebibiri toswala nga wabirondako ku mulundi ogw'obutamanya abasigadde temwafumbirwa temwawasa
mwafubutuka
bufubutuki
just moved on naye musobola okujja ntubikwasaganya Yes, you
must. Praise Jesus. You can come and we handle that. We shall help you of that.
If
we align things right. You know me, I'm
quick
on the word of God. I am on the swift cloud.
When
we
prepare
the wedding 1 week, you can't believe that. It finished. Is it not that?
You sit on the steps. Deuteronomy
30,
verse
15. God speaks this. Deuteronomy 30, verse 15.
Naba, lero ntadde mu maaso go obulamu n'obulungi. N'okufa n'obubi. Kubanga nkulagira lero okwagalanga Mukama Katonda wo, okutambuliranga mu makubo ge, n'okwekuumanga ebiragiro bye.
Atadde ebintu biri mu maaso go.
Put two things before you. Life and a blessing, a curse and death. Are you going to choose what? Verse 19 says how?
Deuteronomy 30,
verse
19. Ngantadde mu maaso go obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weroboza obulamu.
Kale kolaki?
Now.
Londa ko obulamu.
Choose out life.
Katonda naye mugezi.
God to his wise.
Yena ye mugezi.
He to his wise God.
Ye magezi.
He's the wisdom himself.
Amen.
Sina ye nti mugezi.
He's not that he's wise.
Ye magezi.
He himself is wisdom.
Tayinza ku Niba na. Ayinza to kugamba londa ko kufa.
How can he tell you choose death?
Yakugamba londa ko obulamu.
Choose life.
We want there.
When you went aside.
Mbiagara ai katonda
byonge. That is foolishness.
Sivuma.
I'm not abusing.
Neto hinja. Toyiza kutunga kumbere fana wetu. Katonda naga maronda ho obulamu.
You choose life.
Maronda bibi.
You choose both.
No kufana kono okulonda.
If death you choose it out.
Bani ababirayira.
Who swore
bambi. Mukama abajeke ekikoli.
God take that yoke from you.
Omanyi tulina okutukuza kw'obufu
n'okuddamu
ebirayiro okwejjako
ebipo okugenda
okubeera
wano naye
simanyi oba ebidaala binaakubibwawo Yes, yes.
Praise Jesus.
Waronda bibiri.
You out there, you chose two.
Jangu tukuyamba ronde ko
chimu. We help you choose one.
Otemu ebirayire.
And you repeat this office. And vows.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Abasinga bagamba.
Most people say.
Mwaka tandika ano mwaka
gu. You began here 1 year.
We bagambe katonda wa mwaka gu.
They tell you God is of 1 year. The God we serve is a long time God.
Yes, he was.
Praise Jesus. The word is like this.
Yes, he was.
Praise Jesus.
The
word is like this.
We began
here 1 year back. But we've been in service.
And
we've seen much.
Because
we've
been
many things in the journey of heaven.
They're going to
help you so much.
Never
made an advertisement. But when we make this, when we put people who move out, I prove you one thing. Come see the blessing of God.
It's
in knowing truth.
Yes,
praise Jesus. Don't argue with religions. Religion is
character,
which can be good or bad.
You read
in James 1.
26-27.
It explains what a religion is.
Na ye noonya amazima.
But seek for truth.
Na ye katonda omulamu.
That's the living God.
E dini eremo kusiba.
The religion not to bind
you. Noonya amazima.
Seek for truth.
Gakufuru wedde.
To make you free.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Katonda agambye nga tukomekereza.
God says as we wind up.
Londa chi.
Choose life.
Katusome.
Let's read.
Wama kati Deborah wetu.
Now Deborah, prepare yourself.
Ogenda londa chi.
You're going to choose what?
Ekyamateeka olwokubiri essuula eyasatu n'olunyiriri lwa 19.
Deuteronomy 30 verses 19.
Mpite eggulu n'ensi okuba abajulirwa gye muli leero, nga ntadde mu maaso go obulamu n'okufa, omukisa n'okukolimirwa. Kale weeroboza obulamu olyoke obe ng'omulamu.
Weeroboza obuki? Obulamu olyoke obeere ng'omulamu. Katoyinza mu kufa
ne
mu bulamu.
Omusajja
omu agenda n'agamba
nti
omutwe ki palaata yennyini,
omulala
n'agamba oli mwavu omutwe gwe muki. Naye abamu mitwe si
myavu,
emyoyo gye myavu,
tegirina
magezi ga Katonda,
naye ag'omubiri babeera balina.
Ayinza n'okuba alina bizinesi
nyingi,
omutwe si mwavu,
naye
omwoyo mwavu,
tegulina
adde okumanya.
Kati
n'osiŋŋaana
eyasoma
batera ennaku zino okubateekako ekitiibwa,
the judge.
Is
your worship the judge?
You
find them making vows in death and in life.
You say,
why did they study? The what death out there you choose it?
And
other as I wind up, we were saved, we are not to die.
We have
to unclothe the bodies just. The other, let me tell you one thing. Others,
because
they will separate us. One to go to hell, another to heaven. How dare you suicide
the
cross that death has to separate
you?
One to go to hell, another to go to heaven.
Mu family mbeera mwa bantu
abili, two people,
omu nga kiriza nyo
omulala
nga omwali n'ogenda mugeye,
so one has to go to hell.
Naye Mukama waffe Yesu agamba Matayo 12 asatu
paka asatu
n'agamba
atakuŋŋanyizaamu
asansa
naye
asansa
ye
mulabe we. Katonda atukuŋŋanyiza mu Yerusaalemi
eky'omukulu.
Ebirayiro bye tukuba bibeera bwe biti, bwe nkusookanga mu Yerusaalemi olwo Edi agamba Debula, bwe nkusookanga mu Yerusaalemi eky'omuggulu, Bwana nga otuuke nange
otusisinkane,
tubeere nga bamalayika mu ggulu. Naye okufa yali gwawukanya, omu bw'agenda mugeye
tumulayira.
Yesu yeebazibwe. Kaakati Debula n'agamba Edi, bwe mbanga nkusoose okwambula omubiri, bwe nkusooka ofubanga okulabanga nawe nsibuna mu Yerusaalemi, kubanga tuli baana ba Katonda. Yatuzimbira ekibuga mu ggulu gye tulina okubeera, era tubeerenga bamalayika, nga tekyali kuwasana kufumbirwa, nga tetulina bitundu bitubanjabanja. Naye mbw'okufa bwe kuli baawukanya, mubeera mu famire ng'omwakkiriza Katonda, omulala takkiriza, mulina okwawukana, omulala agende mu
geyeera.
Era n'abaana mubaawula mu ebi, abamu ne bakkiriza n'abaana ne
bakkiriza,
kubanga baazaalirwa wakati mu kirayiro
ekyamu.
Ffe okufa tekutwawukanya, era bw'asigala n'omugamba sikugaana kufunayo mulala naye, kubanga Bayibuli yegamba mu Bakolinso kisooka essuula ey'omusanvu nti nno bw'obanga osigadde nga tonnaweza myaka
akaaga
okufuuka
nnamwandu
era ng'okuzizza bulungi abaana bo, ofumbirwanga neera oba togiwezezza. Ne bw'oba ogiwezezza naye n'olaba
ng'omubiri
kubanga Bayibuli yegamba olw'obwenzi
mufumbirwanga
ofunangayo omuntu ataakuggya ku
mulamwa,
kubanga olina okudda
ewaka.
Ebintu bibeere mu musana gw'ekigambo kya Katonda. Yesu yeebazibwe. Saaba oluganda, sigenda kwongera nnyo kusooka
wano,
naye Katonda agambye tulondeko buki? Obulamu. Tulondeko mukisa. Yesu yeebazibwe. Atumaleyo kanyirirezo katono.
Kyamateeka olw'okubiri essuula eyasatu
Deuteronomy 30 verses 19.
Olyokobenga omulamu gwe n'ezzadde lyo olunyiriri olwabiri okwagalanga Mukama Katonda wo okugonderanga eddoboozi lye n'okwegattanga naye kubanga oyo bwe bulamu bwo era kwe kuwangaala ennaku zo olyoke otuulenga mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajjaabo Ibulayimu Isaaka ne Yakobo okubawa.
Yes,
praise Jesus so much.
So we to be able to
are like that, brethren.
But
we are heading this aspect.
The
thing has changed. Let me finish it once. We're going to pray for these brethren. Is not that? Bible says in Genesis 24, verse 22, it says this.
Genesis 24:22. Awo olwatuuka engamira bwe zaamala okunywa omusajja n'addira empeta eya zaabu obuzito bwayo kitundu kya sekeri n'emisagga egy'okubanga ku mikono gye obuzito bwagyo sekeri 10 eza zaabu olw'23 n'ayogera nti gw'oli mwana waani mbuulira nkwegayiridde mu nyumba ya kitaawo mulimu ebbanga ffe okusula omwo
baali basaba kuzaalibwa
they were requested to be birthed
naye bano baamala dda okuzaalibwa
but these already were birthed
empeta mugiwulidde
have you heard of the
rain omanyi mugenda ne mubeereyo n'abasumba abatawaanya
out there with pastors troubling
ne babazi muzikyefa musuleeri
take off your rings throw them
ne musuula nawo
and you throw them yourselves
ene empeta ina kikulu kyeraga mu nsi ey'omwoyo
depict something that's worth a while
messages that wasoma
obufumbo obutukuvu messages you started in the holy marriage and you see what the ring depicts
kabonero kaamaanyi akalaga ekintu eky'omwoyo eky'omwoyo
it's a major sign depicting a spiritual inner thing
kati w'olugando
now that brethren
mbabuulira ekintu kimu
I tell you of one thing
kukiriwo leero mu kanisa
what's happened today in church
ekanisa leero
church today
eweba certificate erina okukirizibwa okugatta abafu
even a certificate to officiate marriages
yes he was
praise Jesus so much
naye kanisa bwemala okuba ngebasabi
after church has prayed for them
ate mulina otwala ofumbo lebakola
you have to take marriage
obuwandisa mu
government registered in the government
neuka kasibwa
and
wawule obata buwandisibwa obata bakasibwa
not registered is not proven
atebereza
now imagine
okusoke wa kaisa
you first go to Caesar
obo kusoke wa kanono malile wa kaisa
first come to God and end up in Caesar's
fitwa kosibwa
itu we did like this
musoka yeli
you first go to government
nemwe wandisi
did you register yourselves
aba certificate
and give you certificate
nemoja ntubasabira
did you come we pray for you
tubongere ndale
then we add you another
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Era bano bavuddeyo dabajirina.
These ones already hold that certificate.
Ebintu mubino bitegeera tumusirikeyo.
Understand please don't be silent.
Era kankulya wadde bakwedding amukanise emu.
Go the way they did in the
Nebata kuandika
mugafu. And register with government.
Kozo rakena ono bakakasandu.
You cannot God bear proof your marriage.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kati tugenda kulwanagana na mateka gano.
Fight with these laws.
Na bakulembeze
with our leaders.
Bamba Bible yegamba tukoleki?
Bible says
tubagondere.
We obey them.
Mwebyo
ebita
menya biragiro bya
Katonda. We doesn't break the commands of God.
Kubanga kine chokuandisa kiyamba abantu.
Registering help people.
Kuandisa obufumbo.
Registering marriage.
Mwe abatabanguka.
There are those who get careless in marriage.
Bachankala nya banna.
They mess up others.
Government ne bateka keninga.
The government intervenes.
Ne tuyamba ko.
And it helps us.
Yes, you have
praise Jesus.
Kale bana abuganda bavuddeyo.
Brethren came from there.
Baina certificate yezo.
They have their certificates.
Twagala ekintu kimu.
We want one thing.
Kutukirizo lunyo limu nkala. Onyoro enkaga
to fulfill verse 60.
Somero onyoro enkaga.
Let's read verse 60.
Tutegeke. Owa music tutegeke.
The one of music prepare us.
Tugenda kwaniriza abagole bafe.
Welcome our bride, bridegroom.
Yes, yebazibwe. Tubasabire lumu omukisa.
We pray once a blessing for them.
Tolekera ate chimere.
Then we head for food.
Munalia.
Will you eat?
Banaye munalia.
Will you eat?
Omanyi tuli mukulya kati eyomu.
Now we eat the spiritual food.
Eyomu bili na yejja.
Physical food is coming.
Waliwo obuntu buli.
There are things which are right there.
Abantu bagala obuntu.
People love those things.
Naye mukolere nye keke yo.
But work for the cake of heaven more.
Yesu anadiro kudo kunono mugorewe.
He's about to come back for his bride.
Ekanisa ye.
His church.
Tusomere olunyoro enkaga.
Let's read verse 60.
Luberebere abiri munya.
Genesis 24.
Luberebere sura ya 2 munya n'olunyiriri olw'enkaga.
Genesis 24 verse 60.
Ne basabira Rebeka omukisa. Ne bamugamba nti mwannyina ffe beeranga nyina w'abantu obukumi enkumi.
Ne bamusabira omukisa.
They prayed a blessing for her.
Ne bamugamba.
They told her.
Mwannyina ffe.
Our sister.
Beera nyina w'abantu obukumi.
A mother of thousands.
Ne bongera ne bagamba.
They added on says.
luberebere esula ya 24 olunyiriri olwenkaga
Genesis 24:16
nti mwannyinaffe beeranga nnyina w'abantu obukumi enkumi n'ezzadde lyo liryenga omulyango gwabo ababakyawa
n'agamba n'abasabira omukisa n'okuwangula abalabe baabwe abooluganda bano tugenda basabira bamalayika b'emikisa
bamalayika
bafamily babawanguzisa obulamu bwabwe bonna era nga tubakuutira ekintu kimu obutakwekanga muze gwonna okumenyawo obutuukirivu obuyinza okugwa bamalayika mu masekati kubanga mujja funa obufuyo bw'amaanyi sitaani alwanisa obufumbo okuva ku
lubereberi
naye naffe tumulwanisa tukwata ebiragiro bya katonda n'asindika bamalayika be mu
masekatikyava
amalayo bw'ati
lubereberi essuula eya 24 n'olunyiriri olw'enkaaga mu olumu Lebeeka n'agolokoka n'abazaana be ne beebagala ku ŋŋamira ne bagenda n'omusajja
nga tebannabagenda naye omusajja
wano
message eyo
weekomye naye
katuyimuke ku bigere
byaffe
twetwanirize abagole
byaffetubasabire
omukisa aya baazi sooka otulereyo
omuziki
Ladies first. Bananga bavunanyizibwa ku mugole wa mukazi mukwate bulungi. Aterere wano. Oluvannyuma bagenda kujja babiri. Ani tata w'omuli tata w'omuwala waali. Ani.
Leave a little girl in Kingston town.
I
Sounds of life quick. Let's pass through quick. I'm going to request Father Paul to take the girl to the boy, the one who saw her. But you see her clear.
Down at the market.
Yes, we have a
praise Jesus.
Did you prepare
of words of blessing? You tell them to that person.
Where's
the microphone? Apostle Geoffrey, you hold the microphone for them. Let the
next man one arm quatir. Mateke comes in a robo.
He's going to tell words to him.
Bania, Anias, ladies, first him.
Who is first? Ladies, as they say.
Bana, to work a yimba, a woman.
You can hear ladies cry on their heads. They
are a yimba, a woman. Can't see you to gamble, baby, gamble.
And the rum is good.
Akaluwa kamani next man soko imire wa next man
nilinda kwe omutu
supporting.
This is done.
Chiwende, chiwende, chiwende.
Done.
Let me see your hand. Read me a verse. Genesis 24, verse 22. Genesis
24, 22.
I will not look much. Let me see on your behalf.
So could you energy? Would it be don't have a Kari. Kati, Nisomeda.
Read us.
Nabogadita.
Genesis
24:22.
Awo olwatuuka, engamira bwe zaamala okunywa, omusajja n'addira empeta eya zaabu, obuzito bwayo kitundu kya sekeri.
Soko ogigyo tulabe.
Let's see the ring.
Eweramu sekeri mmeka. Saagala mbibuulirize nnyo bya sekeri. Mwagala jibba. Oyinza otema ko Debula akagalo.
We go carry finger on our bride.
Tujja kubulira na muwendo gwayo.
It's worse
even. Sikubanga otemaka akagalo ka Debula.
Cut the finger of the bride.
Wakuba mwalo kukamwe.
Because now you all are safe. You are safe, you can't do that.
Nadira.
Genesis 24:22. Awo olwatuuka, engamira bwe zaamala okunywa, omusajja n'addira empeta eya zaabu, obuzito bwayo kitundu kya sekeri, n'emisagga egy'okubanga ku mikono,
emisagga mwagirabye.
You see them. Have you seen them, Claire? Add more.
Don't
cut off the hand. Don't precious put on the hand.
Cut
the thieves out in the world.
Malaika wiko tusoso kusawa.
Angel will
kusoma.
Started. Chase you.
Yes, yes.
Praise
Kare.
Jesus. Kare.
Dira omujire. Omuranike. Tebajibba.
Let them not steal it.
Okay. Kwa zisa kono. Mubade mugamba kwa ise guliwa.
You said he used what?
Omukono wakugaba mkisa kwa guliwa.
What hand gives a blessing?
You know, you told
you seek for the
message of man.
The hand which blesses is always the right hand.
It's
the Deuteronomy.
Bano banayimiranga ku mukono ogwa kono okuwa omukisa.
Ne
bano banayimiranga ku mukono ogwa ddyo okukolima.
On the left to curse.
Munne gwa iya ogwa kono okukolima.
To curse.
Ogwa ddyo
on the right.
Bagabo omukisa.
They bless.
You shift it. Yes, you have
praise Jesus. You finish
putting on
first.
Pick.
I'm not going to read them for you.
Bible.
It's you who reads the Bible every day.
You draw
the look up in our eyes. Look up in the eyes very well.
kwato omukono aha aha
Debora
owomukwano
owomukwano sweetheart
sweet mutima gwe kali obiyogedde maaso gekanita okay kali kali
owomukwano Debora omwagalwa oyo lubirizi lwange
nga mulubiriberye biri
nga lubiriberye biri bwegamba
18 paka
18 paka 21 kunani sempete eno
jitulage jikwate kubula
kunani sempete eno olunaku olwaleero nga nkwawula mu bangi
iye tukiriza bangi babangi mukiriza
iye obeere mukazi wange
tumuyita omukyala kubanga omukyala akyala obukyazi n'agenda abeerewo ng'akazi olujja era omuyitenga nannyinimu nannyinimu agenda kuba avunaanyizibwa ku birala byonna bw'amala okuvunaanyizibwako kale gwonaabeera nnyinimu
weewaawo nkwawudde mu bangi obeere mukazi wange mu nnaku zaffe ez'oku nsi nga tuweereza Mukama nkwagala nnyo weebale kugumiikiriza ne weekuuma okutuusa ku lunaku luno we tugattiddwa mu maaso g'abatukuvu eggulu n'ensi nga bajulirwa ddala
kiki ekiribaawukanya
tewali kiritwawukanya wabula bwe nkusookanga n'enzirayo ewaffe mu ggulu Bafilipi 3:2 etulaga nsaba olwane nnyo 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 ng'oyambibwako Omwoyo Omutukuvu wamu n'eggye ly'abamalayika tusisinkane mu kibuga kya Katonda eyo gye tulibeera nga bamalayika ennaku zaffe zonna
Let's
move quick. Deborah's
already prepared. I see the words are warming up to get out.
Okay, hold the microphone. The microphone.
Mugasimbagane. Mugasimbagane naba abalamuzi gye muri.
Where the judges are out there.
Bobo manyingo oli mu wawasa.
If you know you got married, you married.
Oli mu bula olamula.
You are a judge.
Baro ya gye muri nga mwewolereza.
You are pleading.
Na tonna batuka kale nga wewolereza olereza olereza.
Pleading for yourself.
Muri bajuliba.
You are witnesses.
Ebigambo bya fe da side ya liboti. Oli 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 oli. Mutunulire mu kyenyi. Woowe. Omutima tegumukuba. Okay. Tega okutu uliriza.
Omwagalwa. Edmond Tamim.
Ekigambo ekyo kimenya omutima. Kangoloko kiribadde na kilo nyingi nga siwa kitereka.
Tamim kika kya ntambula ey'omwoyo. Nasaba nga nkyali eri mu nsi ne ngaba Mukama nsaba ompa omusajja akutegeera ategeera Katonda ng'akumanyi mu bujjuvu bwe naye nga simanyi nti nno yantegekerako era ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero mukwano gwange muganda wange Tamimu ndi musanyufu nnyo olunaku lwaleero nkutaddeko empeta eno ng'akabonero akakulaga nti nno gwe wekka gwe njagala sirinayo mulala wabula gwe mulujjudde lw'abantu bonna abatukuvu ba Katonda wamu n'obutonde bwonna n'eggulu lyonna nga bwe bujulizibwaffe wamu n'eggye ly'abamalayika nga mmanyi lya kampinze we liri wano bajulira kino ekiriwo nti ddala gwe mwami wange gwe obw'olubirizi lwange gwe nalinda obwedda era nga nzikiriza ng'omukyala nzikiriza ng'omukazi ateekeddwako akabonero kusinziira mu Bakoliiso ekisooka 11 ateekeddwako akabonero okubeera omukyala omukazi ow'ennaku ez'obulamu obwo nga tukyali ku nsi kuno mpaka we tunaddayo mu kibuga Yerusaalemi ewaffe mu ggulu Bafiripi 3:2 ekitegeeza nti ewaffe mu ggulu era mu kibuga ekuŋŋaanira eddene ery'abamalayika mwe tulidikitiranga obuyana wamu ne bamalayika nga tufuuse bamalayika nga tetukyali mubiri guno mubiri guno ogubadde gutusumbuwa nga tekukyalina kyegutubanja
amiina mukafuba oli waddembe ebisigadde wemba muyingira mu kiyumba kiri muyingira ng'abaana
tebabalabawemba
mugenda mu nsiko teri agenda bagala owange kankubuuza ekibuuzo omuntu oba musima ne munne osuubira gyalaga omulala asigala kati wemulabanga bano nga bayita bonna tewebuuza ate balagawa
Hallelujah.
Hallelujah.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Ha, ha, hey, hey.